Ichichetekelo chakwayo bo echonde kabila mumwe owandi
antunga
naponenwa na mafia. Shakana ashiwe ichichetekelo chakwayo bo echonde kabila mumwe owandi
antunga
naponenwa na mafia. Ine shakana ashiwe jetekele muli Yesu jetekele muli Yesu. Ine shakana ashiwe jetekele muli Yesu jetekele muli Yesu. Naponenwa na machusho ine shakana ashiwe. Mucho ine shakana ashiwe jetekele muli Yesu jetekele muli Yesu. Chusho ine shakana ashiwe jetekele muli Yesu jetekele muli Yesu. Chusho ine shakana ashiwe ine shakana ashiwe ine shakana ashiwe. Shakana.